shenya akathona ezimkhaka usoka one famma umoyo kwa usoka
yebo sawa dilimeka
esawa ndara eyokunjo
fuka yivesta woni MTN momo nga wesika mwakapia akataika wansi wanusuluku oingiza magoba uliruna kukosobola nokwetolera yo akapia ko unaona wokendera nikaba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yivesta uwakozesa MTN momo app enkola nomu kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka
soga one radio tulungamizibwa ekitongole echa Uganda Communications Commission. Ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abachala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, kuchisa cha Mkama Akedi, omwaliro gw'okubiri. Bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Nuku, chenda, katolezi mukaka, Soga One, FM, omwibwa usoga.
Soga One Radio, tulungamizibwa ekitongole echa Uganda Communications Commission.
Edda chikeri emu yeise kusawe mwe nchona kuruwa lero, mwasuze mutia noba na fe. Oliku chenda kaumuza mukaga, Soga Nfama, akade kama uli lage sigika, nze Ivan Ndwega Msajja, tagedero anzaro. Olukiiko olutwala ebyenguudo mu disitulikiti y'e Buikwe lwennyamivu nnyo olw'enkola ey'enguudo mu Njeru Municipality ate nga gavumenti ewa Njeru Municipality ensimbi nnyingi ezikola enguudo okusinga ebitundu ebirala bya Buikwe nga Lugazi Municipality n'ekitundu ekya Buikwe South era nga Njeru ewebwa ensimbi akawumbi kalamba okuddaabiriza enguudo mu nteekateeka emanyiddwa nga Road Fund. Bino okubituukako mu luyabe abadde lunaku lwaggulo akakyoka ebyenguudo bwe katudde ku Safari Hotel mu kibuga eky'Ejjinja mwe bakizuulidde nti newankuba denga baziba temempenda kutia ensimbi zino we zino okubera nga zikozesebwa ekitongole ky'ebyenguudo ekya Njeru Municipality kikozesezza ensimbi nnyingi kyokka ng'ate enguudo ze bakoze bazikoze mu ngeri yagadibe nga lye. Minisita Diana Mutasingwa atwala akakyuka ebyenguudo ku lukiiko olwa disitulikiti y'e Buikwe alaze okunyola olw'enguudo mu kibuga kya Njeru Municipality gy'agamba nti zikoleddwa mu ngeri ya kibogwe okusinza ku nsimbi eziweebwa ekibuga kino.
Baza government nti buli mwaka government ne parliament ne cabinet ya salawo nti buli mwaka baba tu wakawumbikamu enguudo zetuli unsatisfied with zetula banti za gadibenga lye enguudo ze Njeru Municipality. Njeru Municipality enguudo zirabika bubi engineer wafe omulimu gulabika gumulemye ogwenguudo. So twagala okuvaayo nga district security committee, district roads committee, tugende ku ground tutegererwa ache nguddo zino tezikoleddwa ate tulabe ne nguddo ze bakoze.
Minister Mutasingwa ategeezezza nti obukulembeze bwa Njeru Municipality bwasalawo okulaba nga bwetekerawo ensimbi ez'okugula ekimotoka kiweti egiyite grader okusobola okulaba nga beerimira enguudo naye nti yakitegeddeko ng'ensimbi ezikunukizza mu bukadde 2000 ezigambye okubeera nti zaali zagula grader zandibanga zaakwata agambi teyite. Yasin Kyazemeya w'ekibuga ky'Enjeru asinzidde mu lukiiko luno n'ategeeza nti mweraliikivu bya nsusso nti ensimbi eza grader zandibanga zabbibwa abamu ku bakozi ba gavumenti mu Njeru Municipality kubanga yakoze okunoonyereza n'abalira ebitono ne bakizuula ng'ensimbi zino ziri awo zawutanyizibwa.
Bwe tutu obuvunaanyizibwa ne tulondoola ne nga tukozesa auditor wa Njeru Municipality tukizudde nti mu mwaka gw'ensimbi ogwali gukomekezebwa nga 25 gw'omukaaga 2025 teyina ensimbi n'emu yaddayo mu gavumenti. Ekyo ne kikikube kyennyo okutya nga twagala okumanya ate etawuni kake ebigambo byayogera otugaa nti gavumenti yazzaayo ensimbi kijja kikyanga nga tiku sisimu kiraga nti teyi ensimbi yonna gyetwazaayo. Bwe tumupinyinze ennyo agenze maaso n'atutegeeza nti ensimbi ezo kweziri ku sisitimu era n'agamba nti ate endala yaziwolako division y'ewakisi okugula ettaka. Ekyo ekikontana n'amateeka kubanga etteeka ligamba Nsinga wabanaba ocho na echetagiso kuchusiwa mu wanabanga ominati executive ekitali wo chetutakanya nacho kubanga ensimbi ezo zali secured zali zitegerekedwa ngazonya za kugula greda yewe togera kakati ensimbi tezimanyizidwa ko mayitire
Amyuka Ssenkaggalo w'ekibiina kya PFF mu ggwanga Dr. Lumebayiga Ssaalongo era nga mbaka owa ebitundu ebya Buikwe South mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga mu ngeri emu y'amyuka atwala akakiiko k'ebyenguudo mu disitulikiti y'e Buikwe ategeezezza nti ekya mmeeya ne tawunikiraako okubeera nga beerumiriza okuwutanya ensimbi ezaali zirina okugula gureda bakikoledde mu kifo ekituufu wabula agamba nti bakola buli ekisooka okulaba nga bongera okutuuza abakulu bano bakkaanye basobole okutambuza obulungi Njeru Municipality.
Basiso mugwa wakati mulukiiko olutuufu era town clerk atukakasizza nti alina obukakafu nti akasavinga million 18 munya kweziri n'endala ze yateeka mu municipality muno naye wakisi mu ngeri ya kuwola ezigenda okudda million 16 alina milioni ezisukka 2 nga zeza grade newankubadde nga mayor yagamba nti yagenda n'akebera ku system nga tekuliko sente okumala weri egoye kwe kutula nabo ku lwokutaano nga bwe tugambye kitusobozese okuba torch mwa ani mucham empuliziganya wakati wa mayor ne town clerk iteko kubira wo kubanga town clerk wabanga tawuliriza mayor ne mayor ngatawuliziganyiza na town clerk emirimu jesiba nolwecho ne empuliziganya kigenda kubira kikulu nyo okutereza obukulembeze bwabo kye tugenda okukola
Atwala ebyenjigiriza mu Kamuli Municipality amanyiddwa nga David Beng avuddwa n'asaba gavumenti okwongera ku nsimbi z'ewa amasomero aga gavumenti mu kitundu ekyo kubanga gafuna ensimbi ntono nnyo era basaanidde okubeera okukwongeza ku nsimbi okusobola okulaba nga nate bakola bulungi emirimu gyabwe onategeezezza nti ng'oggyeko okwongeza ensimbi ku masomero nabo ng'abakozi balina okwongezebwa ku nsimbi okukola obulungi emirimu mu kitundu ekyo bino okubyogera abadde mu lukiiko n'abakulu b'amasomero ag'enjawulo era ng'olukiiko luno lubadde ku ssomero lya Busoga High mu disitulikiti y'e Kamuli
babongeza ate nga tugula galala ebintu mu maduuka tugula ku maduuka malala ago amasaa tugula ate bali kutwenda batukoba nti tube mu masuuti aye suuti esookerwako etuuka nga hedi tikyo bulungi yakakaire kitegeeza nti waaba ali kufuna 8,000 aidagama kuna omwezi ogundi memala afuna suuti enungi n'abasomesa bali bakaba bambale masuuti n'amataayi aidesende libasobozesa kugula ku bintu oti n'ebyo kaibeerekerewo nikyo batwaleeka n'okuweerera abaana baiwa tuli kusaba gavumenti etufeeku etulingeku okwekalakasa ti kulungi kuba kufiiriza aye twenze empolampola tonda batwongezeeku ate tuli kubiza abasomesa
Atwala abakulu b'amasomero ga secondary mu disitulikiti y'e Kamuli amanyiddwa nga Nambi Olivia asinzidde mu lukiiko luno n'asaba abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula kubanga bayinza okugwa mu ntata za sitaani.
Abaana baife bonna bonna babita tibali mwafu na principals ibiri libatwala ku university oba okubita obulungi last year ku oliva abaana bonna babitya mu result 1 ng'omukulu w'essomero nga tusibula abaana okujja okuwumula nenda okubira abazaire omulanga nti abaana bano tubagabana bwe babe eno nife tuba nabo bwe babe eyo nimu mba nabo twenda mwongere okubabuulirira n'okubatyamya okubongera mu empisa n'okwikaikana
Nga tukyali mu bufu bwe bumu obw'ebyenjigiriza kakati ebulayo mbale bubazi abayizi okutandika okukola ebigezo by'akamalirizo okuli ebya PLE, UCE ne USCE. Kakati abayizi bakubiriziddwa akadde kano essira okuliteeka ennyo kutunuulira okusoma basobole okubeera nga beeteekerateekera obulungi ebibuuzo bino. Bino byogeddwa omukulu atwala essomero lya Lakeside Secondary School e Masese bw'abadde ali Kabaga akabayizi abasiniya fone siniya y'omukaaga akabasibula katu mu kweteekerateekera okukola ebigezo byabwe. Ono ategeezezza nti abayizi ensi gye bagenda mu sinnyangu nabwe kityo basaanidde okubeera abeegendereza ennyo nga bayolekera okukola ebigezo n'oluvannyuma lw'okumaliriza ebigezo byabwe.
But the bigger thing that you are going to become, the bigger thing that you are going to achieve, the bigger goal that you are going to score in life. When you settle for smaller things in life, you end up being a loser and a failure. And I don't want any of you to to be a loser or failure. Look at the bigger thing right now, senior fours, to pass your senior four and join the advanced level. Senior sixes, to pass your exams and go to university or various colleges and become great professionals in this nation. That is the bigger picture. The smaller one can be really enjoying yourself to the fullest.
Ate minisita akola ku nsonga za president omukyala Mmire Babirye Balanda avuddeyo n'akubiriza abantu bulijjo okuwanga bazadde baabwe ebitiibwa okubaagala ennyo n'okulaba nga babeera bulungi mbulamu bw'ensi eno. Bino okubyogera yabadde ku mukolo aba Advent abakyala kwe bakuliza olunaku lwabwe era ng'omukolo guno gwabadde kyabiirwa mu Yivu Namba e Budondo mu Jinja City akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Babalanda yategeeza nti kyennyamiza okulaba ng'abamu ku bantu Katonda bawadde ensimbi wabula ate beerabira bazadde baabwe n'osanga nga bo bali mu kubonaabona ne beerabira nti abazadde abo be baaleeta ku nsi eno n'okubayamba okubakuza.
Banga batubuzeza nti omukaire afaanana atya, omukaire n'aba mwenvu, omukaire n'atambula ng'awenera, omukaire n'atambula nga feesi yakyuka, omukaire n'abaamu amalibu, omukaire n'abaamu ebintu ebifaanana ti n'ebyo. Aye ate Bayibuli erikuteisira kukuwa abantu abafaanana batyo ebitiibwa. Eriyo abaana baife ab'obulenzi n'ab'obuwala ababona nti omukaire alina akasente ke k'alina yasalawo okumulumba n'okubona nti obaoliawo atolawo obulamu bwe kubanga ali kwenda akasente. Munsirira eddookuliya abantu bano balinawe baba kumira balina ebifumu babatereka aye idukira bano bazaire era baba betaaga omukwano gw'omwana newankuba era babatereka mu mayumba eyo iwe ng'omwana buvunaanyizibwabwo okujja okulambula ku maama wo okujja okulambula ku baaba wo aye bw'omuleka eyo buleke n'olowooza nti sente dimumala bambi ye n'asigala ng'akaali muntu.
Atwala ekibiina kyenale mu disitulikiti y'e Bugweri amanyiddwa nga Ayubu Menya Keke avuddeyo watu n'asiima abantu bonna bannakibiina abeenyigira mu nteekateeka z'okulonda akamyufu ak'ekibiina kyenale era bw'atyo ayongedde okubiriza abantu bonna okwongera okwegatta ku kibiina kyenale mu kyagamba nti kye kiina embavu ez'okwongera okulembera eggwanga. Ono ategeezezza nti NRM ye yokka eyina embavu ez'okwongera okuleeta eddembe n'emirembe mu ggwanga erya Uganda na bwekityo asabye bannayuganda bonna nga twolekera akalulu akawamu okubeera ng'NRM bagirabira ddala.
Abaakola obulungi tubeebaza, abaali n'amancholo mu ngeri y'endawulo tubavumirira kubanga enkola ya pate yazimbibwa ku musingi gw'abantu ba buliddo okusobola okuleeta ttiimu n'okunoonya akalulu okubona nti NRM erangula buli ku kifo.
Oni nabo ati asabye abadeligeeti b'ekibiina ky'NRM abagende Kololo okubironda obulungi abakulembeze b'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olw'ekibiina ky'NRM mu Central Executive Committee kubanga luno olusalo kinene nnyo ku kibiina ky'NRM n'eggwanga Uganda okutwaliza awamu.
Asaba badeligeeti si mwena mwena mweteketeke kubanga olwa sande nedde na kudomweza 24 tuyidha kubanga timu esoka etambula okujja so mbasaba mwekole mu mulimo ng'abagweri mweteketeke tubone engeri yetutambula tukole nga famire bekizibiting maturity yetuli kujja tulonda abakulembeze abanayamba ekibiina okukitwala mu maiso tweteketeke mu kalulu ka 2026 okusobola okuleeta timu n'okunoonya akalulu okubona nti NRM erangula buli ku kifo.
Una gabira mawuli la gesigika era amasengende agagama ku buli moto
gakutusibwa ku
nana habu mouthwash yedagale tufu
yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo
amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyoga gakasanyalala bosenyo bamo lusayisayi obugayiza ludda lumu
senyesa nana naiwe gendereza abafere
tebakuguza kapa mukutia
musange mu pharmacy zonna
nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne better life abakuguka mukujanja bisedagala lyobutonde ku ndwadde enkambwe nga ulcers, prostate mu baami, abaami abanafu, sukaali, pressure, abaakubwa stroke, endwadde zitawaanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala nga basangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Akedi omwaliro ogwokubiri bakubire ku noti musanvu noti noti musanvu musanvu mwenda ttaano abiri mu bbiri.
Soga One Radio, tulungamizibwa ekitongole echa Uganda Communications Commission.
Ziri 14 zezise kusawa AM, enkyo nakolwalero bino birango byanjawulo. MIPA International, ekitongole kya MIPA International kiita bazadde mwenna abalina abaana abandi agadde okusoma obusawo mu lusoma luno lwa August intake okugenda mwewandiise ku kitongole kyabwe ku ofiisi zaabwe wonna we ziri. N'abaana ba primary okuva ku esooka paka ku primary ey'omukaaga namwe bali mu kubawandiika okubawazi sikaalo bazite basale. Abaagala okusoma obusawo buli kimu kyasasuddwa dda, tewali kyosasula wadde. Okumanya ebisinga oba MIPA batuukire ku ofiisi zaabwe zonna okwetoola eggwanga, embikko mu njeru gye bali era ofiisi seria okuchenna mwezi okumpi ne Flamingo Bar. Ate iganga gye bali ku Jinja Road okumpi ne Dr. Bitila. Ebusi aba MIPA gye bali bali okumpi ne Nero Guest House. Kamuli bali amabega wa Don Petro Station. Bruna ku lokusatu mama MIPA abera ku ofisi iganga mukubire ku 0752 9 ana munyanka agamunya esimu eri 0752 9 ne 0772 9 Omuyimbi Juma Mulokole ngali wamu ne David Rutalo. Bakutuusa akakadda nyuma live concert lukoba ku lukoba, bagenda kuyimba ennyimba zaabwe zonna okuva batandikira okutuusa olunaku olwaleero. Era David Rutalo atambudde ne bandi ye yonna. Tosuwa abazinyi abasanyusa, emizannyo omuli empaka z'obugaali n'omupiira, emizannyo egisesa n'abayimbi abalala bangi. Batandikidde Makanga mu Ssente Buyende, ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda lugenda kubeera olunaku lwa mukaaga, ate ng'ennaku z'omwezi musanvu mwezi ogujja ogw'omwenda ku lunaku olwa Sunday baakubeera ku Grand Park Gardens e Bugembe opposite Cathedral Church. Baakumaliriza bitundu by'e Kagumba mu kisaawe Kamuli ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogw'omwenda, olunaku lugenda kubeera lwakutaano. Okuyingira ebivulu byonna omutwalo gumu gwokka, ate VIP emitwalo ebiri ng'emmeeza ya mitwalo 50. Emiryango gya kugulangawo ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Okubookinga tiketi oba tebo kuba ku ssimu eri 0753 7 3901. Essimu eri 0753 7 3901. Biwagiddwa The Answer Foundation, ekitongole ekiyigiriza emirimu gy'omutwe ekisangibwa kitaka ku masannyalaze agagende Kenya. Ssentebe ow'ekibiina ki National Unity Platform essaza ly'e Kagoma. Ssentebe ow'ekibiina ki National Unity Platform ow'essaza ery'e Kagoma ayita bammemba n'abawagizi ba NUP mu Kagoma County Constituency naddala b'e Butagaya Sub County okujja okulonda obukiiko ku miruka Parish Committees obwa pate ya NUP ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana mwaka 2025 ku ssaawa 6 emisana mu bifo bino wammanga. Ewansimba bakubeera busooba mu senta. Nakakulwe mugenda kulondera ku Iwololo Primary School. Nawampanda mugenda kulondera ku Bright Angels Primary School. Kakati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu eri 0752 5 9 5 0 0752 5 9 5 5. Birangiddwa ssentebe w'ekibiina ki NUP owa Kagoma County Constituency. Famire ya mugenzi Changwa Waibi. Famire ey'omugenzi Changwa Waibi abebusalamu Town Council mu district ye Luuka n'ennaku nnyingi nnyo babika mama waabwe amanyiddwa nga Ruth Waibi Kyabwe. Babise mama waabwe Kyabwe Ruth Waibi yafudde. Omugenzi Waibi Ruth wakuziikibwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogw'omunaana mu maka g'omugenzi Changwa Waibi ebusalaamu Town Council mu district ye Luuka ku ssaawa 8. Ababikidde omubaka wa Luuka South Kisa Steven bakuba lwayo. Honorable Esther Mbayombula akubuuza ssentebe wa district ye Luuka ne bakansala mwenna, meya wa Busalaamu Town Council ne bakansala abakiika ku Town Council eyo abawangula kaadi y'ekibiina kye NRM n'abaagala ebifo eby'enjawulo eby'obukulembeze. Babikidde omukunganya w'abayise Ndedo Wanfuko Henry, abayise Ndego Bandego ne Bannandego, abaka b'oluganda n'ab'emikwano buli awulidde bamusabye ategeeze omulayina gw'ekikwatako bw'atyo. Bugembe Institute of Health Sciences ettendekero lino lisomesa basawo. mwichisela chino li mkuandika, abayizi mwena bandi agadde okusoma obusawo mu lusoma luno olwa August intake. Etendeke oliri mchibuge eche jinja kurugudo wa nyama. Umbubugembe webaliwa sinzi lo kusomesa abasawo. Baka kasibo minso yekula kunsonga zebi enjigiriza ne minso yekula kunsonga zebi obula okutendeka abasawo era basomesa obusawo kumutende roga diploma ne certificate. Baina masomonga enrolled in nursing, midwifery pharmacy, medical laboratory techniques okuteka kwa medical records and health informatics ku certificate. Ate diploma bazi somesa mu clinical medicine and community health, medical laboratory technology, pharmacy okuteka kwa diploma mu medical records and health informatics. Baina yoko basali kakati no muzadde obo muizi wandigenze no batukira no manye bisinga okunteka teke eno okwewandisa kwa mitwale 5 jokka eranga admission forms weziri kusomero aoba genda we na wanyago kukameze drug shop admissions forms weziri kuba ku sim eri 0708 10 nkaga 8 3 mu 2 0708 10 nkaga 8 3 mu 2 ne 0705 0 9 9 0 3 okumanya ebisingawo. Kino kigamba nti Kakira Sugar Limited. Ekirango kino kiva mu Kakira Sugar Limited. Kakira Sugar yatandika okutunda ensigo y'ebikajjo ennungi ennyo eri abalimi ababitunda ekakira mu lusimba lw'ebikajjo olwatandika mu August olukomekerezibwa mu November 2025. Abalimi mwenda musabibwa okuleeta okusaba kwammwe mu buwandiike okw'ensigo y'ebikajjo ku ofiisi y'abalimi ekulaakulanya okulima ebikajjo erinaanye minzaani y'ebikajjo. Abalimi bajja kugula ensigo nga bakozesa ssente zaabwe ez'obuliwo cash. Kampuni eyingiza egaziza kampuni egaziza ekyuma kya sukaali era ekubiriza abalimi okusimba ensigo y'ebikajjo eno ennungi ennyo okwongera ku nfuna yammwe. Birangiddwa Kakira Sugar Limited.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Simu chikati rino boyo ndoli tangu diva kubuve screen table na bana achisimu chino chins sinye kan chimene wachire mfero mulondi mulala
nansi kombi busimu chi
munaba afere isimu
ebyo byemba kobanga mwe wala abafere nga masimu mugatola mu Dalton Phone Center mu kibuga idinda
eranga main branch yaiwe ikuniza road west corner kuchizimbe chimyofu ngoja ku Centenary Bank baba na maduka abiri okulingiza Total Petrol Station awali stage yembi kongereri soka Liyamasimaga Infinix ni Tekino. Ateri okubiri. Liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizimbecha Dr. Imbisibwe wana badina weiduka. Ate iduke December yo Derek Main Street. Okuli ingiriza World Crane Bank. Gerama duka gonagona ga Dalton. Obuna utia drops inga neubira kuli ya wo. Toja kuiduka liona liona. Awasira tia drop.
Jogla ni Dalton kusio msamu 03. Mkaga na itano. Ata na muenda 0 msampo.
Mbappe coming on and scoring! From the bowel of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need! Season 2025-2026!
Lala Nukelo!
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes! Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Sanya Radio Bingo Bingo, Kubusoga Wanu Gwetusu Wano Bingo.
Sanya Radio Bingo Bingo, Kubusoga Wanu Gwetusu Wano Bingo.
Kanakazanyo, ama netata fena tuzanye.
Nagazano, Zanam, Zana Radio Bingo, Busoga Wanu, Wetabango, Mukazano.
I write them, Baba, Mama, Singa, Dada, because they sent to me, Vili Don Kazana,
Wangulo, Bukaide, Wesente, Mama.
Muntumu wangu zi, ni Busoga One Radio Bingo. Nika star, ibidi muna nandala star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mebidi donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga One Radio Bingo. Ewa girwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Waita, karaundi ya kandi.
Bro, karaundi ya kandi? Otukuri ile bia, muchomo, chimere.
Iyi muna, ngori kusansani ya inolero, chii.
Rigo Paints, ekulete ile. Gata wu mobile money. Wangula, omutu alumulana lukumi. Eda mobile money. Bogula lanji wa Rigo Paint. Erita abiri, nerite ina. Kastofu na kadi mchikebe. Takula, obone kodi. Osindike message. Ngo wandike chigambo gata. G-A-T-A, lekao space, otemu kodi, osindike kumuka aga itanu mnane itanu. Lanje singaku, style singaku, nisented singaku. Rigo Paint, nebisenge vijenda.
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliromuliro mubiri gongolamba ilowile, obo ukulumu eningo. Nuhubulezi wa chokomel, buongera amani mbasirikale pombiri kwa. Baruani sendo eredi kuluma, nedo, edienzo kukosovula mubo. Chokomel, ya kakasiwa National Drug Authority. Iwamu etaga, mwagane mudifamasi, ni maduka gatu ndobulezi, muiwanga liona liona. Ate iwalu mwamaino, uli isalu yilo lala, butaye chinogo gweweche changagasa nalala. Amaina agaguba, oba agagalimu evituli, ivivu na eviru mangabu sene bibamul sai sai oba ngo una kanwa sene sanana habu mouthwash toja kwendo sa we wala bafere batakuguza kapa mukutia ngojeta kamyo kakasanga ogulana na mwene tibakuguza kifanana na nana obulezi chokomelo habu medicine ni nana habu mouthwash bona bona bwaka kasiba National Drug Authority erango bwaka na mudi pharmacy ni maduka gatundo obulezi mwiwanga liona liona.
Akachiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola town council division nti tabameruka w'oku district oba city ow'okulonda abana abakiikirira nga ba delegate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kabokisi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya union. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasitawo n'abawo abalonzi 10 abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission.
Tunonereze songa okuva yetandikira baka yebiwera wano mu program olutindo da bridge.
Kale mukagwa webale kuuliriza kyenda akawumuze mukaga omwoyo ogwa Busoga idakiika diri 28 EDBC kusawa endale yokuncho mwebale kubanga gye muri munange mukyawuliriza program the bridge olutindo lunaku lwakuna eranga feno gye tuli ebintu bitambula bulungi. Munange gwa uliriza njala kutegeeza joko mokubana tebo otyo uliriza omwoyo gwa Busoga otangaze mikisa jo joko wangulia kasente munte kateka ya Busoga One Radio Bingo eranga nyiga star 28M star mukaga hash nyigoke teka mpini kodi ya Airtel oja kubanga botyo nange akasente okefunia nenga aba St. Francis Hospital Buluba wali mu district ya Mayuge abakutegeeza nti okulongosa okwa empene okulongosa okwa empene kujja kubeerawo okuvanga enaku z'omwezi 5 paka nga musanvu ogw'omwenda ku bwerere n'olwekyo omwana omukyala omukadde ow'omwenda ina obulwadde obwongo omumanyi mulete yewandiise bamulongoose kuno okulongoosa kwa bwerere ku St. Francis Hospital Buluba wali mu Mayuge okuvanga 5 paka nga musanvu ogw'omwenda era nga buli kimu kisasuddwa ne banaffe aba Smile Train International n'olwekyo kuba ku 0 77 6 abiri mutano 10 atano mu mukaga 0 77 6 abiri mutano 10 atano mu mukaga ne 0 75 6 3 0 3 3 4 0 75 6 3 0 3 3 4 oja kumanya bwotyo ebikira kwebyo atenga banaffe aba Falcon Phone Center abatunda amasimu aga Tekno Itel Infinix atenga bagatunda ne mukibanja pala ne cash bakutusa kama simu aga UK used omuli Samsung na ibike bilala bingi eranga basange matabi gabwe okuli ekamuli mu taxi park ku room number 12B ekamuli mu taxi park room number 12B ne mujinja wano ku Nizam Road nga wakaweta ngokirira buza Falcon Phone Center oja kubanga obalaba kugamye nti ekamuli mu taxi park room number 12B amasimu ga Falcon Phone Center gowe buyende buya buvuma webuyende webitundu nga buwenge ebitundu nga buzaya bugabula ne bitundu byene biliranye ogenda mu taxi park ekamuli room number 12B okulirana nawo Hajat oja kubanga boto ofuna amasimu gano atenga mujinja janku Nizam Road ogefunire balese na amasimu go wayo siling 715 cash no sobola kubanga mnange otandika okukozesa nga bosasula mpola mpola no ogenda nalio kuba ku 0 75 7 75 7 75 7 75 7 leka kubera onga TikTok ya kuitako leka kubera onga mitu ya bigenda masu kumitimbagano bikuitako kubaka tia wensi weri gendo fune amasimu kuhetaga kale mstudios tuline director Johnson Basangwa yes, okuva mu Jeka Potre Farm kampuni oba achusize byobulunzi n'obulimi kuno kosa no kutuongera mu amanyi mu byenkula akulana sebo twavudde wano nga tuogedde ku opportunity omukisa okozesa otya
aye katini kati tukali kuogera ku opportunity mbe ndo oyili tiri wa byabufu zino aye tichinto la kuba musoga
yesebo
ata tichinto la kuba community leader you know abakobera a leader no muntu aba mu community nga solo guidinga asobola okulembera mu kintu naberenga ndi bona obutambi obugamagana kubine byaseke you know seke ya NRM eretira abantu abasoga okwahukana banji ino abantu boogera ebigambo nga balinga abataida kuira mukuba mu busoga bayogera ebigambo nga balinga abawere you know tienda ku attacking a muntu directly ayeri abantu benabo inenga nakoba ida basoga baba nengero dawe de bageranga umusoga yako bantu ataidukira byaira
tafumbatira
mukaire na muonya madi gama taba abasinga bakomya bwaambu tafumbatira mai tafumbatira mukaire na muonya madi gachi gama taba because amadi gama taba gaida na amani omukairo ya inzo butabanga ina amani ayiwo boka ina amani ngolichi ngoi mvubuka washiri otao mugongo wakola chi aina bo ina abantu muna abantu bawe mwike abantu bayogere ebigambo ngabogerera omukyala mama ife kadaga wanukulwa busoga nze nako bantu wobanga wairenga tomuwagire wachiri osirika because abantu abayogere bali balire ku mikono je era yali abaire ko wamani nga bwe bali ko bantu bafunye omusambi wachi
wamani
bakoba nti umusambi wa amani ono gwe bafunye abera biza ni nebyaliwo era aze nakuba nti ze siba wakanya okusinzira ku ndowooza daibwe wabula ebigambo ebindi bandi kozeki
ebibavaamu
bandi baire babyesigaliza because akalulu kano kajja kuwa kwa 27 kwa 28 buli muntu adakwira javira odakwira mu busoga obe mchalo kokolachi chovira mu abantu ekizibu kyabaina ndi tibera bila abantu abana Uganda abantu abasoga abantu bona bona tibera bila
mm.
baida kuindukiza ate oyinza okuba nibyoyenda maiseyo na ulire mbwa ili akasente kanjino
ee katandise
ee liyo gina bona yakati weba kuwe milioni ya satu
kubanga umujiji ogu soka milioni ya
satu weba na adigaba abantu bona bona abali yao manafu na milioni ya satu asatu na kwa ni Uganda ni rine sente
mm.
just ya kalulo kase kebuli ajolo ndaba muwe milioni ya satu so nendo wako banti tuogere bigambo bitono ono muka ile tubaile na ye ngana haba munamba andala
mm.
iranga ni namba andala waife olo alero abandi mukoye abandi bakakolachi bakatambula mm. nzemba yako banti abakoye na bakaye kirizo okuja naye twandibaye tukumachi ebigambo twakume kitibwa ayo oja ku social media wachili oyendo jitolaku wojite walokote bina bigambo bali kuogera ku mchalono ngaba ikogera bachi
ba muri
basoga eh abantu banyo tienda ku attack nga muntu ko bantu gundu wako bot gundu wako bot but to me chamaze mu aman na ko bati eh banange twandi bayi tusikeri ebisera bomba no musambi mutimu amwa mbadwe
mm.
ya basambira ompira bulungi ya teba ne gole ebisera bede mwali mwetaga we mfuno musambi owundi kizibwo tola ogoledo atebe goledi nde mwetaga kukisera echo tidyo bo ontegeere
mm.
oluna ku ebisera bire mwali mulikwetaga egolo ngono no musambi yaliko ha
mm.
egolde yabasambira ne mfuno ebikopo ne mukolaji kizibwo kutola we bikopo ebyo era babalanti mutu sawozandi mwafuno ebikopo ekikopo gundi mwakolachi mwachi wangula katase of that player ndia yatu wangu lile chikopo. So mpega anuwe mfuno musambi omu yaka. Wairenga asamba angaliba tebera magolo manjino. Timu era vila chikopo chile. Ila ya baba balebi kopo babi bali laku. Tidio ba timu buwemalo kuangu lile chikopo. Aba sambia ba angu lile chikopo. E chikopo yuchoba chisasao. Obaba baba kachibala. Tidi imomu singo kuwa gira emipira.
Tewa chijao. Era babalanti ya liye eno na azanya na atewa golo buweziti.
Exactly. So, umcha alonu. Muzemba ya ndiko banti. Ebi ntubi na vya atukole hili. Nachi. Tutadulu kani, tuwebu kani, tuwa. Mama ntuba webu, sama ntuba giri bigambo vinja. Mama ntuba vumia. But, ebi ntubi na vya nebi akole buka. Bikari huu, elabidi huu. Era bida kubaho.
Mm.
Kubanga kituvu tuko watu ya kairike. Tuida kufuna omuntu owundi and what have you. Yaye. Bana nze echenezo kogera ku oidin ze ndi mulunzi tirino wana byabufuzi aye nabo inenga omuli ku.
Chikugemye ku ngomso.
Chingemye ku ngomsoga nti omuli kumubanda banda mwandi bayira mu bisirika. Eri abantu abandi bendidi. Nze nga andi dindi oyo nsobola okubala nti we wali ekiseera kitiye kumala ibanga liti walia butimpagano olikwenda olie na wandi aye tubakulobera kulia wandi aye omalaga sidika
mm.
you know bwobanga wali emere ya mama oya kukuza wakula mpagano olufuna omuntu owundi ali kuwema mama yatuanga bimere bibi aye mwakula so, olalero neze tuogere ku chigambo opportunity.
Omukisa.
Omukisa mu development. Otegeero otya nti omukisa gwange gwidia. First of all, omukisa gwagana ata alikutambula. Bwetuba tuli mukukola. Tosobola kuba uwo mukulumbadwe. Nitukuno na waka. Tutyambadwe dojo tandiko kukola ojo kole bino nibino nibino neda sebo. I will votandi say there are so many opportunities edi kolachi
gwe mukisa
ne mixer edi kulingira ko
butuba tugenda okumula mugenya nti gutambula bwotula gukuyitako
kubanga oba toli mu motion ozacho olikola so omukisa gwirira ababalina income generating activities nze ndi kuogera in terms of income generating
ebyenkulakulana
waka
oyina eki enyingiza
mu family yo olina okuba nikyolikolaki kyolikukola aye oluisi kituzibwalira okutegera nti omukisa guno guyidye
but era okuba nti omukisa gwagaana yeetegeike
exactly but we bakoba
tegusobola kundagaana nga kali
kwetegeike
natandika nagwo
ezirasobola kusitula mu ndoolo ati muna situkotandika kolaki situkotandika kukola
ntegeera nti omukisa no guno
kati emikisa ngeri egidamu So otandika. Kati otandika oba otandise okutapenga kuyejiri. Kasaji kubona ngo otandise nga jitandika okuyida yoli. Take an example. Mu byale eyo ndi ulira nti eliyo bacheta PDM.
Akakaira. Kebagabe.
Aye no wandi bayira ngo oli mulungi ngo oli mukwano gwange ngo oli ki? Ngayo za chokola. Oyinza obutafuna sente da PDM. Kuwa badako watu endali kunembuzi, obali yetegeka ina kayumba, obali na...
No kwe waandisa kwenye ni mpidi ya mkwe yetegeka.
Era kwe yetegeka.
Wabatu we waandisa tosola kuzifuna.
Tosola kudifuna.
Omukisa guwa idadiriwo.
Oh, yes.
Ayo wabatu we waandisa.
Ayo omukisa guwa kukukozesa. Nti sente buwe diida wadiko la mwechi joo kuiza. Aza dano kufuna omukisa na odifuna, nota musa wano utandi kukulia. Obano uja na onwesa, HB inacho. Nimu nwa nimusa nuka, omukisa obo guise. Chendi tegeza nti. Osobolofu na omukisa wa guigala. Oluna kulue nolu. Bakuwa ile chintu ngoti necho. Mchifo chota ndiko kumultiplying amu. Waigalao. Walia. We ya kumunua. Na babe ndi kukobera. Nti they eat. Bamalao. Batolao evidence. Pagano webatani kukua. Ati ataba funia mpdm. Ati pdm yona yali. Makulia tuletela kwa abizibu. Oloku wanga wadiria. Na baidenga ndi tambula mubialo. You know, nze buwe ntambula mubialo. Mba nga ndi kulingirira abantu mchitundu. Okubona, abantu banabo mchitundu mune. Mfanana jibali fanana mu. Balina keba ingiza. Balina, kwe gamba, embele lietia. Eri yebialo bina jiremu. Era wenawe na kwa ndako wakuba mpiba ifaba tuchikirira. Bana yemujo tuchikirira. Gumba mtusabire masanaze wera abantu mu byale yo basaba masanaze basaba engudo basaba madi tina ebintu ebiri eyo
era bibasingo
basaba madwaliro
basingo kutambula ambulance
yes a ambulance ai bana watu batusabye masanaze nojo kutusakira masanaze tusakira masanaze agali mu amakuru tusakira masanaze agali mu amakuru
eri agazira mu amakuru
ari agaza mu makuru
ngatika kyusacha ai ngagaida
ngai gaida ai ngojire wasakanga ensobiti ya yojire kusaka
tina abaga wayalinga ensobi yabwe
ensobi ai iwe
wasababubi
tosaba kutusabira masanaze mbo domestic use atenga tulikuja mu commercialization of agriculture
domestic use tini gana gatambula wayemu kuchikondo
bageta single phase
yeye waya nzira kula waya muzigali yawo ngo yingira igangao
mpegana ngo babale ngo ya masanza gali gato kuchalo chemwe mtatana ku kubangalo
ewa ife buvunya batayo line dilisa tubujita buta phase 3
3 phase
yes
agona masanza gali na makulu agajo chusa community
ataga tuga tegakola
eyo single phase ichekola kwa samunumba
kuchajinga isimu
friji kutaka friji wakakunwa binogoga
aye chuma cha bando
tichikola nuoyenda eriyo obumoto obutono bwetulina because tulija mu commercialization of agriculture angabo tukwa twajaira that's what the government say commercialization of agriculture means intigwemba nina bintu byendikola ngabi ya bulimi bwembyongera ko muwendo they better add value bwembyongera ko muwendo mfuna ino. For example, bwo tuletera amasana lazemu ka center kaifa ke gundi aka ebusanda. Amasana zaugenda nga gatugasa nga tusobola okutawa ekyuma kya bando tusobola okola ka small scale industry.
Tikutaka kubarubudoka.
Tuletera amasana ze kulitenduka. Bana galiku nga nokututera kwa tutera kuwire
abataka abaire ba chidi echo kubanga fetuka
situbone
emiti kuba ndi amusada tumuongera akaluru
nayo gera na abataka because natuka kuchalo nabo zanti amasanze gaida tibali bakagatuleta ntibere gansi ngagazayo nti eriyo balunzi bante berere nakubanzi bana you people what are you talking about. Abalunzi abente na basingo kweta agama sana aze mchitundu chaibwe.
Kujira amataga benga kukuli sente.
Amata gosobolo ga sterilizinga. Oku sterilizinga amata you need electricity wa sterilizinga amata tu baga heatinga to 180 degrees. Osobolo guongera mu life. You prolong the life ya amata. So, nze ndi kukoma antipana ifo mtu sakira. Wobo tusakire bina tukolera. Utatusakira nitukubanga longa tituidi. Yuno bambi, abantu wabo mchalo tibaidi.
Chenja galo kubuza.
Tasabu na miti ne waya.
Bagalo wazangati ni kwa abo. Single phase webeze. There is no provision okuza awe indala.
anti it costs money.
Ata o government
upgrading.
Government ya wewe video.
Yaya ukwa upgrading a line chinzo kutwalira chiseera. Because it's another cost. Lwachi totuleteraga na tuyamba mulondi mulala.
Ngagazitoam.
Ngagazitoam. Because if you tuli know motor wetu kozesa ku farm, but ono buti. Ai wenda seri phase. Twabere ni omuchai na ID wano. Ya iliyo nabakobera iliyo machine gene ndo kugula. Yabayo mulunzi munange bino betu ba ku YouTube ya consultinga ikirungi ngo omusupplier ali wano nga muna Kenya. Yakoba ati tuje tukole gundi tubone site okujja kutoka ya mkwani muna amasanzi gana agali wano tigasobola kukola choyenda kukola kubagano ga single phase
gibaba wa
so wabanga omuntu tofuniemu amasanze galiwo ayiga single phase ezashega sobala kolachi kukola nze kobera laga sobola okwocha buno bugundi bubata katulika bamweta popcorn
loading
entonto neyo
kwa loading etola nyuma sanyane
eriyo ni loading ready doka aliyo bonanga yetaga three phase
eda steel
nga ya mulembe yetaga three phase edirinda stru so nze echo chene ndo bakobera kuimwa bali kwendo jump parliament ngabo tuli kwendo chusobu abantu bagayiga wa
bachukire yala
critically law was a church jole ta development mu kitundu era abantu abo mukyalo choli bakolera kinabagasa oba oli chikola for the sake bakupengalo bakuyuwira bakuyuwira aye ngati bali bitegera ngati bali bitegera yuna abantu tibabitegera nababuza anti bona amasanza gano mulowoza muti ati amasana nazago batuletere gajja kutuyamba ino nababuza anti ago gakolachi ngaye mutaso anakutegera tabyawula
kale mu studios ye director wa Jeka Potwe Farm mwami basangwa Johnson Tucha menya omukisa weguba guzzo gukwato otya kale katujoko obulango abakama bafe buno katono tukoma out of awo chali kuchenda ko mzimu kaga omoyo gwa busoga
Kumulirano wali wa madi agatenga ime nebi fensi liwe dalulira uloni ngomana njeriyo musudogwe tesete soku lumba ae totia waire chiri chitio bakule teri mwami vaki soku tangiro musuda gwensiri demiaka miinjine inuma musuda gwensiri guvaire chabula bei neri obula mubwa abana abali wansuwe miaketan ngachino nichiba nafuya noku tovula mubwa iwe kubwonkenke wabula government ekule teri nkola ejo kwe ambisivo kutangiro musuda gwensiri elango kuchinga kuno kujakuba kwa dozi na erio mwano we miezi omukaga emiezi omusanvu emiezi omunana n'emiezi 18 eroterera bila ntiritangira abantu musuda gwensiri ngakote nendo ile dindi kamala dina muita ulikuchinga kwa muga chalira kwigengeza eri kulira ino lunako olwalero mwami vakisa wabwerere mukalamu atenga mwete FTF kutangira omwana wo musuda gwensiri mukagwa oneta bamukulwaniso musuda gwensiri ngakote nokumalayo dozi ina okumanya ebiwulawo kubira kwa aba ministry y'ebyobulamu ngobita ku 0800 mukaga.
Obubaka buno bukutuusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu NIPAS.
Oli mulunzi oba osuubira okutandika okulunda gwandyetaze okumana kubiga magana kukulunda Neutrinova Limited baliwo okuyamba okusingira ddala iwe omwayiwa ebino nibyewaka nga bakutuusaako emere y'ebisolo n'ebirungo ebikozesebwa okutabula emere eno balina obukoko bw'olunaku olulala eddagala eridandaba ebisolo ebintu ebikozesebwa ku faamu emere y'embwa n'emere y'engege baagaane ku Gokare Road okulingira Main Street Primary School Eidinda oba oje ku Jeka Animal Feeds Eidinda Kwikanga Road opposite Bank of Baroda okumana ebisinga ku Neutrinova Limited bakubireko ku 0750 2 3 4 9 oba 0700 8 8 2 Neutrinova Limited Nutrition Health Profitability.
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena nti baline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe deidinda. Bakebera ndaga butonde, COVID, omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala, era bakebera ni viral load okumanobu ukabumeka obuli mu musayigo. Bakebera amani agechi sadana agechi kazi, ensigo, amasava amanji mumubiri, bakebera sickle cells, cancer, owaba aminaba chala, bakebera nobubi, bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory bali ku mailo 2 mu Jinja City kumpi na isundire lya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive kuba ku 0750 89 90 50 oba 0775 9 89 88.
Mukagwa batakuguza isimu chikwangala ate ku busiri ngabane fa Falcon Phone Center baliwo banobaleta masimu aga Tekno, Itel ni Infinix ngagano bagatunda mu kibanda mpula kutelini mu cash bakuletira masimu ga UK used okugezanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo nebi kebindi kamala bagane ku masaga gaibwe okugezeka muri mu tax pack au ku room 12 of B okulingirizo bweni stage ye yirundu tena chindi mu kibuge che idinda olutuka ku Nizam Road ngokuba kunambe no zero Musambu, musambu, musambu ndala ndala, mwenda inandala, nivana ife, aba Falcon Phone Center, aba idio kutasa, ena kwe ya masimu agechi kuangala.
Akachiko kebio kulonda mugwanga, kategeza bonaba alonde dua, okuchii kilida aba koza batali mbibi na bia union, kumagombolola, town council, division, ntitama meruka woku district yoba city, wokulonda aba naba chii kilida angaba delegate, mubitundu vya mwe, wakuba ula kutanduwa wicheno, ngabili mubili, omwezi guno ugomu na anakumibili mwabili mwetano. Mwena mukubilizi wogobelida binu wa manga, okulonda kuno kujja kubera kwa kaboksi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mbibina bya union okulonda kwa kutandika kusawa emwe yokumacha kasitawa nabawa abalonzi 10 abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo abewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akacheuka ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council nez division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunava abanaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obaka buno bukutusiddwa akacheuka ebyo kulonda aka electoral commission
chi tibi woma mbakubinga tujere ono nalagazize mpaka
kala akafoka runji na kali amulala yibulweni bamwiganga nenda kulyawo
akafoka oliko ogera kuba keta baba restaurant kagani bweiganga round about a soka nga wakangira iganga ngove idinda
awisala wili womira anti bafumba buli chika chiamiri banabenda pilau oyenda buffet ku parkinga obakulira wina omuchifu bali nabu cocktail obomulembe ate chindi china zuire nibuja no mwagalwawo akafoka kuwe sechitiwa buti mabali nenkungana birthday parties baby showers mwetanira akafuka no kalikana na kunka mwiganga na akasingo kunilira atinga kanina services edo mulembe bakubire ku 0795 913 3798 oba ku WhatsApp 0795 ndala 913 0699 akafuba keta Bava restaurant kumlanda BA ganga once mu basement.
Oba nononya oje ebyuma ebyomulembe
kati nno kakana
kankwanjulire Boss Sounds and Events Management abalina ebyuma ebyakabi mu kibuga Jinja nga ye events Lubogora ekuba ebisaawe nebaleka nga mwenna amatoga wawala abebivulu abakrusedi saako n'abalaale kino kye kiroto kyammwe anti eno ye Kayoola bantu ku mukolo gwonna erigwe wenna abadde anonya saawundi olina emikolo egy'enjawulo mbaga kwanjula kutikkira lumbe n'emikolo emirala mingi tolina stage gakadde kosana amataala agamyamyasa agamozola gwejoli noloza ntiga kuzimula eranga tulina tenti saako ne decoration ow'omulembe ofisi yaffe eryawo ku Boss Saloon ku mailo 2 Kamuli Road opposite ne Jaffra Petrol Station mu Jinja City okumanya ebisingawo osula notukwirako ku simu yaffe ku 0759 9325 04 nga yeffe
Sounds and Events Management brand etasaga
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire broiler pre-starter 30% broiler concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins aba Jeka bali kuiganga road ku kalina ebingirire Stanley Road eri ku depot ya Bell iwali kwenda okwebuza ebisinga okyalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalireyo Bula moji veterinary drug shop. Iwali e kamuli. Tuka butuke kufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa Kamuli Girls. Ebi singa wo. Kwa kuziro ibili 00. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebi enko kutuwa abimala.
Emitendere gy'okufuna olukusulo okuzimba linaamala wo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga Uncle Dan
buzibu ki
oli bulungi aye
ndi mukoowu kuzungana kwonka ikirira yambuka leeta empapula dino leeta dire
Ai Anko Dani. Rwachi tokoze sankola ya BIMS. Bimuzi nichi. Building Industry Management System. Tabwa mpaplado ku online. Ofune PRN. Erosa sule nga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofune oluku salwa e-building. Chonka chitio. Chonka chitio ku online. Wabati wakari kuzungana. Hawa ire. Olimu kula kulania. Wefunire e-building permit yolu alero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingiro mkutu. Gwa BIMS.go.ug. Oteko mpaplado. Ero kuberero kusaba kwa mutendera kumutendera. National Building
Review Board. Safe Building, Better Living.
Mose na idwile vieta gebita koma uetaga ya chokole chindi kumbali oyenda akali makana kusobu zizo kula kwebi indirero
Hook agent wa insurance wa mutongoli
Mariza certificate yobu kugumu insurance okuvamu insurance training college okakasiwe insurance regulatory authority okumana ibisinga uu baku vile kukuziro musamfu musamfu ina musamfu undala mukaga muenda musamfu ina ovaweleza email kwa admissions@itc.sc.ug.
Akachiko kebio kulonda mugwanga, kategeza bonaba alonde dua, okuchikirira abakozi abatali mbibina bya union, kumagombolola, town council, division, ntitama meruka woku district oba city, wokulonda abanaba chikirira angaba delegate, mubitundu bya mwe, wakuba ula kutandua wicheno, ngabili mubili, omwezi guno ogomu na anamu kumibili mwabili mwetano. Mwena mkubilizi wogobelira binu wa manga, okulonda kuno, kuja kubera kwa kaboksi, eri abakozi kumi, abanachikirira abatali mbibina bya union. Okulonda, kwa kutandika kusawe mwe yokumacha, kasitawa nabawa balonzi kumi, tandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo babewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akacheo k'ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union kumagombolola town council ne's division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunava banakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obaka buno bukutusiddwa akakacheo k'ebyokulonda aka electoral commission
bakagwa tuogere ku kuivutirira mu kagwa ee mukiwulire bulungi Rico Cubes ku string ali wano kugonza mfumba yo no kuongera mu obuwomi Breco Cubes obuwomi obulungi boidi butibuterebwa walala mukasaketi kalala sikabwa busike oyuze omemento le Breco Cube kalala kukalala akalungi bwo bulungi tiwakali kuonuna era muri mu Ion Boost ayamba kukuma familia yo ngana mu bulungi kale na akasiru kutevuti mu ifumbiro lyo funa Breco Cubes ku string kuiduka lyo naliyo neri kuri okumpi uwomesemere yo buri kisera Breco Cubes ku string. Ekirunge kya buli kiseera.
Everybody's celebrating the new face of protection. Velo and Havilin quality engine oils from Caltex. Keep your engine protected at all times. Choose Velo and Havilin.
Caltex products are available through authorized distributors from all over Uganda.
Tunonereze nsonga okuva yetandikira mpaka yebiwera wano mu program olutindo da bridge
kale munange webale kuwango uliriza kyenda ka omuze mukaga omoyo gwa busoga zanya busoga radio bingo munange tuyina obukadde bw'ensimbi 2 nyigasta 28 musta mukaga hash otangaze mikisa jejo ko wangulia kasente mu studios twinde director wa Jeka Potre Farm Mwami Johnson Basangwa tuli kumukisa baguba guzozo ku kaddi okutambula na gwagame titeguyimirira gutambula ogutomera ddi era kyenjagalo kubuzo omukisa guno gujanga kuva wabwe rubane mu nyumba munyini mwendi gusobola kutandikira
no, anti kati omukisa gwosogera ku abamba weche kintu ekiri physical
ndi chokoze ne kitandikira mu mixo kusinzira kuinonola ku
ya da ebintu binja bisobola kuida ngo lina kyotandise
byayingirirawo
wabawe ebintu binja katugeze alina iduka na sawenu nga alina lyo ali kwenda kutunda sabuni nga factory egwirewe ya sabuni teida kwa kali kuigula iduka
factory eno nyoli abadde atambula
eyo akwati muna tulina product mpyaka tulikwenda tutundire sabuni ono
bwe nali muspeyo pichipicha bayindi bajanga kunze kuduka nenga tebagenda kunze atali na sawa zino
neje mixaje
bagalo oli ali nabwa we mali kuwele
mixaje ndi kuogera ku waba watandika radio olwalero akoba ati naulira kumbadwe na ulira kugundi
awali
bayinzo kunkolera
balete
those are the opportunities then kogera ku edi dangu oli kukolati ekintu so chenkugereza anti niwe na ba government ngeri kunonya balonda
Tijia kuuza atarunda angako.
By that kutu ya uja kubafiriza. So there will be no results. Kusitegei. So chendiko baba ntunti. Buli muntu ziku kawenigire mchintu. Hata buli
uwa. Choye nda chijia kuagana kwe chocholiku.
Choye nda chijia bao. Uida kusaba ino. Okobe nti abo katonda ba agenda. Okoloti aye nga tozu kuike no tandika kukola chintu. Echo mkisa guja kubitako. Emikisa juwetera. Uwebali jenda.
Mm.
And uwebali jenda. Oteko kubanga you on track. Okubo on track. No kubanga uina choolikola.
Olinga agamba anti tandika cho tandika. Muma ase yolito mera
exactly,
choya.
Exactly.
Olito merere wechiru bidirwa.
Bida kuida buli wali wa idaba omukisa. Buli muntu wali wabawa omukisa gwawo. Atenga we guida nga guterere muye guterere muiwe.
Baga amati omukisa gwa muno toguzibira. Uguba nga gwange.
We guida guterere muiwe.
Mwene gu.
Uze nkuwa ile example. Nti factory da kuida wano. Ngeri kunonia. Omuntu. Gubali kuenda abatu ndire sabuni. Tiba ida kukoba atigundi ido iguleu.
Ayo wei duka. Bajia
kuja atundangaku. Kimu na hawa ilo tundira company gundi. Ayo wena tulina wanowa. Foso wala mtu tundira. Nti wena wage. Tandiko gaba condition.
Enaku zineriyo upichi pichi wa itabu tuku tuku. Butambuza soda. Nebio kunye bilala. Bwewe ila butambula. Bugenda kumaduka.
Webuteka
au.
Ila basobolo kumuwoyo.
Nafa batambula mkubo. Mutu itakubisi.
Mutu itakubisi.
Mutu